kei te aere a hau. Mā runga waka kakariki, kakariki, waka kakariki. Kei te aere a hau, mā runga pahi, ko